yande joyno wittude e minta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta on. Nder ko e kibaruji men ni, nder himɓe million goto ko leydi Saudiya hokki lawol hijjo hitane hikkade, noonni leydi Niger no wodi himɓe 1,000 e herme e 94. Handen habaru o wurtina dow ardangal koho, nonnon ni nyalane ittane gan leydi nder duniya waɗi fedde sukaɓe ummatore gattuɓe ko e mabɓe dow fi durudiggo e ladde e jaaye ɓe gaɗi tewtoru, nonni gam hollugo ɓurɗo bawal nonni dow fi koɓe tuugi ɗum. Yewtere men pindinol handen no haalan dow fillani dewgal hakkunde leñi ko wonno soɗa enɗan hakkunde mabɓe. Tokkomi on nana pirtol ha layder kibaruji men. Fedde hawjine e fi sigilaji hijjore e umra ko ho hande subana be kawri hokkoɓe habaruji to e burtini hala yasin dow fi hijjore hitane hikkade der leydi Niger. Der leyde duniya fu ko watta himɓe million goto kan leydi Saudiya hokki nonni lawol wara hijjo. Leydi Niger ni hokkama himɓe 1,000 e herme e 94 nonni gam fama heɓo waɗini jadimin Ali Tajisir Ahmed o yewtidi e Ibrahim Kaygama.
Fedde hawjinde filla jaaki umura e hijjore no andina alsilameɓe leydi Niger ko ardiɓe hawsu leydi Saudiya ɗiɓɓe million goto kokki lawol wadde hijjore ko hitande hikka 2022. Nder adunaru fu no foti leydi Niger nimɓe 1,000 e hemre e 94 kokka lawol wadde hijjore hikka. Ɓe gaɗi du fa hande andinore dow filla ɗowtanaki laabi cellanimɓe, kawoni filla dimma duuɓi kokkaɗo waɗoɓe hijjo ano jo duuɓi la soyi 3 nonni gaɗol tuugal koye sintanimɓe ñaw coronavirus. Woɗi du min jiɗana jaalade hisabu ya warta hijjoɓe amin, miɗen to tefa lawol du yitugol hakkeji hijjoytoɓe.
Hande woni juula nyalane ni ittanane leydi ɗum ɗo woni lawol 55 ɓere, nonni ko duniya wonno juula nyalane de ngol lawol waɗini fedde sukaɓe ummatore gattuɓe ko e mabɓe dow fi durwididde e ladde e jaaye, nonni to ɓe kokki barjari ɗum ɗo nder tewtoru du ɓe gaɗi dow lawol internet, nonni ko woɓɓe kolli hano bawal nonni himɓe tatogo kolli fotoji mu'en. Nonni nani fama ka horejo fedde sukaɓe ummatore de nonni Sani Ayuba o hokki jadime Rahilat Sumana.
Min gaɗi daɗidirongol endan e dow fi golleji lobbi renugol laddeji e jaaye. Min keɓi ele jeɗiɗiɗe endan photoji ko watta 33 ko ƴewoɓe suɓi ñalande hande nde du hokkamin lawol min keɓa min barjo photoji 3 ɓurɗi wodde ɗi. Photoji ɗiɗi konna fu hollatana ni golleji lobbi konɗo hanta e waɗi subaka Allah fu kam wonno hono awugol leɗɗe en, wutugol nokkuji en, renugol leɗɗe endan, renugol jarendiji e renugol nokkuje regorɗe. Ko hani himɓe famani woni leydi ndi e hoore muɗum hande nde endan endi tampi sanne Allah e rafi golle ko ɓiɓɓe adama wonno waɗna ɗum gam heɓande ɓeyde feccare. Ndeɗo ñalande waɗa kana gam batte himɓe miccintine golleji ɗiɗi hanta e waɗi subaka Allah fu gam batte jogo feeyo muɗum en goɗo. En gala feeyo wongo gurna sewna go endan, nden ene wajibi dow meɗen gaɗanen ɗum ndenagu ko watta ko tawede konno ni hono en keɓi en buuri dow goɗo feeyo keɓen poofe no woɗiri ñalande no miccintina himɓe du yoppa golleji ɗayiɗi nokkuji men ɗe
mbura.
Hande rafi diyan ɗan gaɗoɓe demal teɗu goni no fotta no suulɓe suulare mawɗo noon nder région Agadez fedde Sawara région e gollidoɓe e mabɓe. Nonni ko wattani balla tefo nonni ko watta ɓe keɓa ɓulli ko dabbaji jarnete e fahan kasene awol leɗɗe dimoji. Nonni waɗini Ibrahim Iksa nonni horejo ɗiɗaɓo ko Sawara région Agadez o hokki jadimin Anise Karim fama dow mum.
Pour l'instant les gens
nimbe no ken wasitade bulli din amma jottaaki e golleji mawdi din. Min keɓi yaade nder nokkuje to golle kalijeje ngatte nder Agadez. Min gonani e hawrude gollal kalijeje e awol leɗɗe ndimoje. Nde min balliti gollo kalijeje on fu ɓundu min basantamo hokkudemo leɗɗe aweteɗe 55 hawtade e awdiri gam min paami ko gattol leɗɗe no yaada e golle kalijeje. jeje. Min keɓi wadde ɓulli ko yarnirte kali jeje 2,500 jarnirteɗi dabbaji du hemre e lasoji 3 e ɓulli lasu e 5 ko ɓiɓɓe wuro garta ƴogira e mum. Miɗen belti du hande e golleji ɗimin gaɗi ɗi saabu joom en campaniji waɓɓe ɗi ɓiɓɓe nokkuje ɗenno.
Kengani gomnati hokki lawol laabi denako gattaɗi jare yeso fa lebbi 3 hano ko fuɗɗatani nogay lewru mai nder département Belle yara koro région Tillabéri ɗum ɗo hala kana nder pottergal ministry ɓe gaɗi dow télévision leydi gaɗa mun ni laabi denako ɗi jarete yeso ko lebbi 3 ko fuɗɗata 4 lewru mai nder région Difa e wuroji leydi Tawa e Tillabéri gom kanji goni département Tassara Tilly ya e walam ayru bancilare abala bani bangusai e torodi e tera e Tillabéri e gote e region Tillabéri e hore mun dental partiji di kedena bagere partiji indirtedi non na filier di leydi Niger ni alarba noga lewru avril be burtini hala mabbe yasin fudo do filla joddingo han orde non ni sogeji leyde yasin gaddade gam e jodo de leydi men Niger di do filla denaku ɗum waɗi ni har ko ƴewatani mbiyen ni horejo dental maɓɓe gal Adolphe Sogbo o fantini jaadi min Habibu Garba no ɗum latiri.
Nous avons compris que l'installation des forces.
Même pas mis ko garangal e jodogol sogeji lebe janande en dal leedi men Niger do enda no wada hon leedi Niger latte kan ko non tawa en der gubal leede tuba ko wombe le otan sabu kero leede otan de fu sogeji mu en gondo enda wakkat mo kalte mo ka wonno leedi America non sobir tom France tawa do Allemagne no don Italie no Espagne no nenne joni kay Niger latte gen kan leedi otan non seni kon wonno watta enda Ukraine go enda mauni latte kon duniya sey wi a leedi Niger du kondal nan hippite sabuno ja e leede otan dum do sabi limi jarraaki do fi on en non no yarani den non parti bi tokkay fe no goto jabay sogeji leede go ngar jodo de leede
on dit non à l'installation de base militaire au Niger.
Kenga subanani hippitere gon wadama hakkune arlit yago agades nonni himbe nayo nauni dido nauni be kay jame malfa kambe pidira nonni bibbe bombe tato garbe der lore kam felli hano karakan don nonni dukani arlit ika fa'i agades kiloji chapande joyi he wuro tirozeru nonni no commandant mo jander meri agades wi iri alla e kappini be nayo gon gombe der karu o he gombe no pilo der ko je watano kuje den wadi ni hano bibbe bombe riwa der no kuje wenu chadni ko watta bibbe bombe boko haram noni kambe chapande nayo kam bara be kabbini be ni be leddi Niger e leddi Nigeria kawri goldidi noni der jeddire de dum do habaru non ko wurtina der andinorde jeddire ko sogeji leddi Niger burtinta no gay e lewru avril kan andinorde wurtina noni der andinore worde ni loreji sappo e go motoji jeddi e veloji noni kan jaba ko bibbe bombe non ko sogeji di jabbe mabbe do fi hawra gollida mobe gadi itane hikkade ni der suma yere de wakkati goto on ni hano joni jaccere djicam de nokure to resirde djicam de zender wi ata itane hikkade ni fero didi gal sabini ibe godi pali djicam ko hejata non ni dun do alla e himbe gaddube ballamu en der kokkol djicam tan non ni han sukabe ummator e kabbini be bezender non ni dan lele bori horejo nokure den o fantini jaadi min Ali Keita.
Le monde a contribué pour que
himbe fu hikka gaddi balla mudden ko watta der lewru suma erdu endan to pali ciica ko du watta na nyawbe jaccu illa joy lewru avril du enda men puddi sigila himbe gara kokka ciica himbe ujunere e keme tato e sappo e joyo kan en gari kokki ciica gada jarki diyan du noodi garambe kokka ciica dum fudu gan to pali ciica keppor ko du watta na nyawbe fadde lewru suma erdu enda hantata hikka men jari mata mai miriya gure pali di himbe gara kokka ciica tondu tanu emen kedi be gara be koja magariya du medecin sans frontiere kawon no waddana be balla e be kecori amma de dun tilsi semen bia be gara be koja
six ans des besoins également on va les faire venir.
Fe fedde leydi ni de lattol bal wattama dow kawjaki leydi ɗum kan wanginade kawral natungal hakkunde hoorejo leydi e ardiɓe pelle pirtol ɓalli nonni ɗi leydi Niger. Ɗum ɗo ɓe darnini hano golle lattol bal nder stade général Seyni Kounthi nonni fedde leyɗe Afrique hawdine e filla lattol bal hano kaf nonni adi aadi o. Ɗum kan woni haalaka e ɓurtini 21 lewru avril duma gonɗen nder mum nonni haalaka fedde ƴewoɓe bal ɓurtini Yasin. Nani famaka Abdourazak Rafa hoorejo fedde ɗen o fantini jadimin Gourouza Hasumi.
Kawjaki pelle lattol bal ɗen wana hano ko iri leyɗe bandiraɓe kewɗe gaɗatani, misali nde en koƴi Côte d'Ivoire Sénégal gollirde hoorejo leydi on hawjoto pelle lattol bal ɗen heɓata caɗale hawre e mum sanne. Ɗum waɗi ko leyɗe ɗen ɗon no keɓira yaadu yesso no haniri. So gollirde hoorejo leydi on hawjo keɗum bawɗe no wattete dow inde ekkintinoɓe ŋeŋel ɓeyda arto pelle lattol bal ɗe ɗo yaade yesonde. Allah jaɓi min kalan dow filla lattol bal ittodirol ko kuppu leyɗe Afrika ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay e tati ɗum. Hedde ɗon do min noddi hoorejo leydi on gam ko anduɗon e stade on illu joyi lewru avril bittiɗo woni ko o maɓɓa, ndenne min ƴamanmo o dara noyi o wawirta maɓɓitidde stade on.
Yewtere men pindinol ni coɗol enɗen hakkunde himɓe no darja mawɗo ko himɓe goni no filo dewgal gaɗetegal hakkunde leñi no wadda jonde jam hakkunde himɓe no soɗa enɗen ɗo no nder mum ɗo tolo denɗiragu ko watte hakkunde leñi. Nani famaka Fanta Shamsu waddi dow fi ano dewgal caka leñi.
Ko watte leñi sappo e ko deki tan en tawa no ɓura ɗo enɗen leydi Niger. Leñol fuu e fina tawam kam fuu e ɗengal hoore mum. Jonde jam ɗu ni no tawa caka himɓe leydi ɗi enɗen. Ɗum ɗu dalila dewlodirol ko tawa caka leñi ɗi enɗen. Hano no madan yaaji dogo debbo andanɗo fina tawa himɓe leydi Niger haaliri waɗino wakkati ko dewlodirol caka leñi ɗi enɗen ni ɗuɗa hokkede sembe.
Nden noon potal wala caka amen. Ko ɗum laati ni en min nani mawɓe no kaala sey ɗum heɓi potal caka himɓe. Ɗum soɗi du enɗan caka leñi sanne gam baa fulɓe gari umminde hakkillo fukkiingo. Deni ama banniɓe pullo inaane toon howe nder wuro Barbarejo sey ɓe peewa ɓe acca kanno hawreden en hanti.
Dewgal caka himɓe leñi e leñi ko waɗete ɗo enɗen leydi Niger laatake wowade ko hisina himɓe saɗoromaji caka mum'en. Hano no saniya hayya Jean Juna jon andal ɗo ɓurna himɓe haaliri.
Lorsque
wakkato ndewluɗon ɓiɗɗo debbo goɗɗo sangare mum non laatotoɗon ɓiyiiko, ndeni neɗɗo dewli fahande ɓi debbo leñol gon waana hano yardorama laato leñol ngol ni. Ko ɓeydata laawol soɗondirde enɗam e narral hakkunde nimɓe kanƴum jaati saboto wawtugon tolo denɗiragu hakkunde leñol e leñol.
Zali debbo aader ton leydi tawanon mo berberijo leydi difagon dewli hannden ni waɗan duuɓi laso e jeɗɗi. Nani nafakkaji Izali o enɗen hi'i nder filla dewgal caka leñi e leñi ɗo enɗen leydi Niger.
Gonga mi heɓi nafaka jonde nder maɓɓe. Mi wawi kulle kewɗe hano gaɗol ure en e burabusko en e buyri alkamari e buyri maaro e kosan ɗam ɓe gattata nder nemaji maɓɓe fuu mi wawi ɗum. He gaɗol gurasa e li'o an kayni mi heɓi nafaka ɗuɗɗo fuɗo gaɗol ure ko bawumi miɗo sokiro e mum. Mi heɓi barke jonde nder bare bariɓe.
Leydi Niger dalila denɗiraku ko tawa caka leñi bani ko fina tawaji himɓe kawta de lural heɓake caka gorko e dekum iɗum nawtoro denɗiraku gu gam heɓude mosolo majjum.
Ɗo min darnanta on habaruji men e fulfulde sedde lamɗo holli min jango min gaddan habaruji go mbiyen kirtonto jam hirti jarum ndiyam jam hesseho.
Difa do radio alternative
lamba chapan e jenay e jenay toɓɓere inay FM zender
do radio gaskia lamba chapan e jetati e jenay toɓɓere e joy FM
mara ido radio sarawnia
lamba hemre e ɗiɗi toɓɓere e go'o FM kyota
do bonfere fuma lamba chapan e jenay FM studio galangu